makawa masela kama kawa
kama kawa kama kawa
kama kawa kama kawa
kama kawa
kama kawa kama kawa kama kawa kama kawa kama kawa kama kawa
kama kawa kama kawa
kama kawa kama kawa kama kawa kama
kawa kama kawa
kama
kawa kama
kawa
kama
Mizuka jamani tucheze mpaka kuna pambazuka. Watu wote kwenye viti nyanyuka. Mabaza kazi kwenu kujinyonga kama nyoka. Kama kweli wote nimeshawashika. Kama kweli ngoma imekubalika. Kama kweli wote mmesharidhika. Usiulize utacheza na nani. Mtafute mchumba unayempenda. Kama kawa cheza naye midundo inavyokwenda. Kama kawa umpatie mizuka ikikupanda.
Kama kawa
Masela wa cheze na bo flow, au baby blow, basi bitch stop. Mashori wa katike na bo flow, au baby blow, basi bitch stop. Madingi wa skize na bo flow, au baby blow, basi bitch stop. Mashori wa katike na bo flow,
kama kawa.
Oh, no.